haleluya, haleluya. Jamani tumeondoka tunaenda Kanani. Kama unabaki shauri yako, sisi tunaenda Kanani, hey.
Mwambie Farao, mimi nimeokoka, nisiri sirudi, naenda Kanani.
Mwambie Farao, mimi nimeokoka, nisiri sirudi, naenda Kanani.
Oh, mwambie Farao, mimi nimeokoka, nisiri sirudi, naenda Kanani.
Samuel ayuya jameni tuende Kanani. Brother Sami jameni usibaki tunaenda Kanani.
Ebu wambie wa mama, mimi nimeokoka, fitina sitaki, naenda Kanani.
Mama Esther, Esther yuwe jameni, simama inuka, pigia Yesu makofi jameni. Pastor Ben jameni, uko wapi jameni, msigira piezi.
Oh, naenda Kanani.
Sigira pieji Viguru yupisi tuendeni Kanani jameni. Salamia Reverend Samuel Ayuya wakiwa na Pastor Tobias. Hapo sela jameni wapi Hudson Muhaso, tuende Kanani jameni. Wapi Sky Pandani ya Sauti Records Migori, anaitwa producer Siri. Hallelujah. Tunaenda Kanani, yeah. Mama mboga wote wa Stella, twendeni Kanani.